for masses and music, baby.
Exclusive at NigerPhoenix.com.
Smart music.
Akika na mashoga zake sifa kwangu mimi. Anadai ni mimi tu mwingine wa nini? Alivo ni beautiful na shindwa kuamini. Minywele misinga singa macho kama jini. Pale penye tumetoka hawajui na we. Milima na mabonde tumepigwa mawe. Bahari ya mapenzi na katiza na we. Pale penye tumetoka hawajui na we. Milima na mabonde tumepigwa mawe. Bahari ya mapenzi na katiza na we. Denge me appetite. Nakunyonya paka me love bite. Denge me appetite. Nakunyonya paka me love bite. Make me say. Babylon, ili mradi na kufata mission.
When you walk, ujua unanichosha kabisa. Na ukiburi bounce, mi unaniloga kabisa.
Me are you till I die, takufata baga mwisho hawai.
Pale penye tumetoka hawajui na we. Milima na mabonde tumepigwa mawe. Bahari ya mapenzi na katiza na we. Pale penye tumetoka hawajui na we. Milima na mabonde tumepigwa mawe.
Denge me appetite. Nakunyonya paka me love bite. Denge me appetite. Nakunyonya paka me love bite. Make me say.
Phoenix.com.